aynu ku bilownay waxa maanta magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo lagaga hadlayay nabadda iyo dowlad dhiska qaaradda Afrika. Waxaana soo qaban qaabiyay shirkan macad lagu magacaabo Brain Trust Foundation oo xaruntiisu tahay dalka Koonfur Afrika. Warbixintana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday waxaa soo qabanqaabiyay maxadka lagu magacaabo Brain Trust Foundation oo xaruntiisu ay tahay magaalada Johannesburg ee waddanka South Africa. martida iyo ergooyinka lagu casuumay ee shirkan ka qayb gala ayaa ka kala socday waddamo tiro badan, iyagoo isugu jira ama ka koobnaa qaybaha ay ka midka yihiin diblomaasiyiin, siyaasiyiin, cilmi baarayaal, qorayaal, xildhibaano iyo aqoonyahanno kale oo loo tirinayo inay wax kala socdaan xaaladda dowladnimada ee Afrika, dhacyada dhaqaalaha, nabadgelyada ayaa lagu soo qaaday shirku intii uu socday, iyadoo dhinaca kalena lagu falanqeeyey qiimaha ay leedahay nabadgelyada iyo sida ay aasaas ugu tahay in dowladnimadu ay hana qaado. agasimaha maxadkan soo qabanqaabiyay shirkan Brain Trust Foundation Dr. Greg Millis oo fiiroed wareysi gaar la yeelatay ayaa ugu horreyn ka jawaabayay sababta ay u xusheen in markii ugu horreysay geeska Afrika lagu qabto shirkan, gaar ahaan Somaliland.
We've had held conferences in Nigeria, in Kenya, in Malawi, in Zambia. We wanted to come to Somaliland now.
Waxaanu shirarka ku soo qabanay dalalka Nigeria, Kenya, Malawi, Zambia. Hadda waxaanu Somaliland u nimid maxaa yeelay shirkani waxa uu ku saabsan yahay dhismaha nabadda. Wuxuu ku saabsan yahay in qaran laga dhiso gunta ama hoosta. Marka ma jirto meel ama cid kaga wanaagsan Somaliland hirgelinta tallaabadaasi. Somaliland iyadaa dhisatay nabadda ugu horreyn, waa nabad dhaqan ah oo ay hogaaminayeen reer Somaliland, waxaanay kadib u gudbeen wejiga ah dhismaha qaranka. Waxaanay mustaqbalka hiigsanayeen horumarka iyo aqoonsiga iyo tallaabooyin la mid ah
for themselves and then moved on to the state building phase.
Marka beesha caalamku sida qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo qaran bixiyayaashu waa inay eegaan sida ay ula macaamilayaan Afrika. Waa inay eegaan khaladkii ka dhacay Afghanistan ee dhaqaalaha aan caadiga ahayn iyo agabka kaleba ay ku baxeen si khalada.
The international community, the UN, the World Bank, donors look to try and work out of engaging with Africa and look to understand what went wrong in Afghanistan.
Shirkan oo laba maalmood ka socday hoteelka Casood ee magaalada Hargeysa ayaa la isku weydiiyey su'aal muhiim ahayd. su'aashaasi oo ahayd dhismaha nabaddu ma waxay ku habboon tahay in dibadda laga keeno mise in gudaha laga unko, sida uu sheegayo mar kale agaasimaha maxadka Greg Millis.
The conclusion largely from this event was they don't really work.
Waxaa gabagabadii shirku isla qaatay in aanay shaqaynin ama aanay guulaysanin nabadda dibadda laga keeno ama laga soo dhiso, balse waxaa arrinta dhismaha nabadda ee Somaliland ee gunta laga unka ay noqotay tusaale guulaystay oo mudan in lagu daydo.
Academics and analysts and media people from South Africa, from Ghana, from the UK, from the US.
Waxaa soo qayb galay shirkan dad kala duwan sida siyaasiyiin reer Kenya, siyaasiyiin reer Koonfur Afrika, siyaasiyiin ka socda wadamada Zimbabwe iyo Uganda sida hogaamiyaha mucaaradka Uganda Bobi Wine, Tanzania. Waxaa kaloo shirka jooga aqoonyahanno, falanqeeyayaal, wariyayaal ka kala socda dalalka Koonfur Afrika, Ghana, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Australia, Tanzania iyo meelo kale, iyadoo kulanka nuxurkanina uu ahaa in la falanqeeyo laysna weydaarsado waaya aragnimada laga dhaxli karo ama laga heli karo sida ay nabadda Somaliland ku timid. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.